yande joy no itani min ta chapan tati studio kalangu habaru je fulful ko jam woni e modon ko watta himbe ujunaji didon kay won ko dilloy le wuro fancho kanye ko batti dum gabbata dogude kippitan ko no watta be jotte ke terra en nanan sede ko be cedi do majju nonne AstraZeneca kanye won no kural ko hisitu himbe nyaw coronavirus ko lati ko vax kanye won ko waddi dum wadama do en dan tugal e leedi men Niger en pama yalla sede e kurde to na seda ele yewtere men pinane studio kalangu halan hala faande AstraZeneca on dani ko wada do en leedi Niger yalla noy dum wontiri kaalo do inde majju kawon neddo gondo inde OMS fedele duni hawjide fil ko darta cella bibe adama be Soumana Amadou jangata habruje fulfulde kor jagnal li modo go fu ko puddirte ni wonno horeje leedi men Niger Mohamed Bazoum o wadi jahangal gal balde tati yude hande go leur jiendu endan tan enda region mo difa du kono nokku don lati den andi no tawda chadale sane illu hitan dumina dide sappo joy har fil ko darto kipitande ko boko haram wonno watta endan ngal do jahangal horeje leedi men Niger tan den difa no wadda den ne kay bayle sane har fil ko darto en region enda mo difa sappo de andi ton wadi ko watti himbe ujunaji temedere chapane joyon e goobe no kuje mudun en ferobe no kuje mudun en sojjitaabe no kuje godde jeyaabe leede Nigeria kanyu e faande gure battide kerto en Nigeria latibe du no wondi to en dani e jondeji e chadale himbe jiyaabe wuro Fancho taba kana region mo Tilaberi e gure ko battidum kay won ko dille wuroji mu alle ekipi tande ko no wada be ngari to en dan terra gallure mawnde en dan noga e jeneleur joie du nal en noga e goo himbe ko wat ujunaade don ko hisa ko yotti ton endan bandimi Ali Amadou yeyto e école mbiter Boubou Hamma nokku to himbe jippina der gallure terra o jantina kebe du konna nebe ngo mburito endan nani ko be notimo
Fancho ni hun Fancho to ngurnda amin sayni munyalde ne do dilli hepta ko yidi ko kepta wuroma dum ko ngada neda do fu yottata ko dum ngadda nama arkillaaji miden godi daage faande miden gondi e renobe nimbe fayle jamma se goddo yamda se be noddama be ngaran hojjude dum en sawra wartirde
onde sefuru im yakande roknaartirse
ibe ngada namin nyamande minen nyama minen jara sai sadarma gudu daago woto e arkilla goto kamin kokketi mine e sukaabe amin fu deni a daddani tukaloy koy fu ankay kota sengu minen gi'a sukaabe gombe no appa do en sadarma no wodi ganyamande de neddo nyamata hebataade do en chamban dan kebata wuroma a hebta dan do sai neddo wada anogo lotorde henyegere den fu no kure wore dum woni wakati jugo gorko na debbo nata no soppini ada dari ada domi joomu
kalli nyameedo batu goddo jojjina no batu o timmi kenyande enda e do fi ko darto bolole ko hejjota hakkune himbe joddibbe dum du ko nata der leydi lipta ko gurma heedobe e be leydi men Niger Burkina Faso Mali kany e Benin fondo bibbe leydi ka en goni ko wadi o do batu bandime Rafika Attaher o yeyto en timmol batu gol himbe didon go yewdi e mudun nan ko be kali ko be ji e le batu o enda
nous avons beaucoup
amin kebi ekintinoje lobbi do sakarmaaji di lural chaka himbe waay waddu nun kollamadu romin gada ko musulma gal hebu na no himbe gada ko cura lural gal mengi ido kaden ko wana na wadde dun no fero dirdu e kollabe dinaaje kolli himbe der hawrinde de dum haali no wadde ko musulma hebu dum jodo do he bombe be dum halda dum tefa potal himbe gon gadi filla wattugo do mobe der ci amma min kay mi jokkaaki hemu
moi je n'ai pas du tout aimé
ce que je ko welika der hawrine de endan kanni woni ko himbe jodake peccidi habaruji do golle ponnol himbe fa naral hebu do golle de endan gadira der no kuje go min e gide am ko hana wadede kan woni sembin inde pelle leede kawjide filla natude chaka himbe fonna fa naral hebu gan golle pelle de endan no hel sembe sador maji rafike joran hakkilu fukingo waddata rafike joran hakkilu fukingo godu torri himbe tawabe der lipta ko e gurmare te
lipta ko gurma
filla kural kisinon himbe nyaw coronavirus tengal AstraZeneca latingal du konna goldiram do leedi men Niger ko Covax druidobe nyaw coronavirus waddi gam waltude leede dum du konna himbe hewbe kali do mudum kana won gal do kural e kurde to fu de gotu no enda gondo golle le duniyaru yorno konna gondo do inde fedde leede Europe haldu do ne Loneta Denisa Elena o halni du konna bandimi Olivier Asokbavi o wi kure gote ɗe non wonno gollire.
Miɗo yiɗi mi holla on ko kure AstraZeneca fedde leyɗe duniyaru hawjini e filla cellal yardorake e mum hawtade e campaniji kewɗi to safareji gaɗete. Far ɓangere kure ko vax kerol kulle gatteteɗe e gaɗol mum e gaɗoɓe ɗum fuu yordorama. Dey to campani to kure ɗe gaɗete fawarande joni ɓe keɓay talkuru ko hokkata ɓe lawol ko tabbintinta golle mabɓe. No wawi latade ɓe jaɓoy talkuru ɗum noon na du waɗaka no. Kure ko wonno wadde nder leyɗe Afrique on wala ko ferodiri e majji. Gaɗanido woɓɓe no gui'a kure AstraZeneca mo leyɗe tubakoɓe kam ɓuuri ko wonno wadde leyɗe Afrique. Ɗum kay haalaji no gan kulle iri goto on ni ɗum woni ɗum waɗiri
principe du vaccin est la même
batu goɗɗo du konno waɗama ɗo joɗo kaale e hokkodirgol andal ɗum du konno dow filla ko darto fedde joɗindo inde hoore muɗum siglitode fa hande du konno cuɓa kiji joɗinde fa bada batu odu konno subako woni ko fuɗɗa ɗo gallu ñemey seni on du kañum woni ko hono ardi wadde oɗo batu. Maître Issaka Souna hoorejo seni mo leydi Niger nani ko haali e dow fiyo e dan asubana sina hoji haala ka waddani mi
la sini est un organe qui
seni fedde leydi mawne hawjini filla gadol cuɓakiji fedde no hanude tittinkino holla kono wawi waɗude golle cuɓakiji fuu ɗi halfina cuɓakiji ɗiɗu gaɗoro no haniri yimɓe du pota dow limore majji du denne bureau fedde seni de endan no hani no naforo andal bureau ji mayre kiɗɗi e andal du fa hande ñeñuɓe nder filla gadol cuɓakiji. Dalila o du waddi ko fedde amin de endan hande no waɗa hawrina de endan gam ƴewtinade hawtidade e pelle leyɗe jaadiyankoji leydi Niger dow filla no cuɓakiji golle mum haw jorte ko hiɗa nder majji ɗum fuuni woni heɓude andal ko hawjoro no woɗiri gaɗol cuɓakiji yaadu yeeso du heɓo nder golle hawju o enda cuɓakiji ɗiɗu fa hande laato cuɓakiji ɗi gaddata fuu foɗu foɗu nder leydi ɗi laato fa hande cuɓakiji gaɗaɗi fodde no laawi dental pelle e leyɗe duniyaru
nonni mobilaji ɗiɗi e awƴoɓe muɗum en ɓe campagne ji téléphone e leydi Niger kayen woni ko heɓa diwta keñande enda diwtoɓe ɓeydu konda hono himɓe noon wadduɓe kaɓorɗe wakkati yande ɗiɗi ñalawma to wiite fa hande ni telemses tawa kanani kilo capanɗe jeego e joyyi to enda e tilia région mo tawa nonno du fa hande himɓe tawanoɓe le moto ka enda ko hewi fo himɓeɓe jippiniɗo fiiɓe barminiɓe jaati ɓenɗon kayi heɓama waddama lotoro tawano sawro yerno bandimi tawa tombiteɗo Al Hussein Azimzim o haalani bandimin Rafika Attaher.
Ɓe jaɓɓa kena kiloji nogayi e nokkon ɗum ɗo no ɓiɓɓe bonɓe no warɓe dow mooteje jogiɓe kaɓorɗe ɓe andaka fuu moy en noon ɓe ndillidi e loreji ɗiɗi ɗin faadude e majji far yannange leydi hettundi hemen Mali. Wonduɓe loreji on ɓe piɗum ɓe acci ɗum en ɗon ɓe ndillidi awƴoɓe loreji ɓen ɓe keɓi yarede loctorore tawa nde sawrede waɗay fuu mayɗo nder maɓɓe jon kay awƴoɓe loreji ɓen ni woni jiitaka gam ɓe ndillidi e mum en noon min anda ɓe mburina ɓe mbara
hono awƴo mota ka sonef latiɗo kañum du kondan diwtanom to enda menisorwa région mo difa atalata o endan ndenne kanko du himɓe noon woni ko laati ko diwti e makko o enda famaka moƴ en noon caggal mum noon woni keña nde enda o tawama omo maayi e nokkure goɗon ko waɗɗaki difa ndenne subaka hande o woni ko ɗum yiya caggal mum du kondan ni ɓe mbi hono fa hande mota ka endan immakira nde mum zender no yaa difa ko fawar joni hippitar nde waɗi ɓe taccini ɓen lawol ɓen du konnan mijama himɓe Boko Haram won ko waɗi ɗum département mo Bilma kandu région mo Agadeze won ko tawa ton wi'ama himɓe laatiɓe sottoɓe hono lanɗan kañum e fawar joni tamoroje ɗum woni dabbinaji noon ni hono hunno ko laati ɓe ɗo ɓe keɓe caɗale sanne e cogguji ɗin endan nokku odu konnan ɗum wonno ko andira ɗum ndi wonno ko himɓe gonno nawtoro sanne ɗum saabi no waɗe noddagal yaade e gouvernement gam batte Allah e waddana himɓe enda ballaga ɓe keɓe cotta kujje mabɓe ɗe enda ɓe gatte ele kulle conneteɗe e dow fawar jondu konnani ko yaafi yaafi ko gomnati watta ɗum endan a baari kocci mayna kam woni maire mo commune mo Bilma nani ko haalni Moussa Mamma Ilunto endan Bilma.
le département de Bilma de façon
département Bilma funa foti no andira e gadol lamdan kambe dabina nimbe no nawtoro e lamdan dan do burde dabbaaji dim amma lamdan dan e dabina on sottake gam hoytinante heba wadobe gollal dabina e lamdan dan keba sonnude kullentereje mudu wadi komide don gada jambe yaade to mballobe amen ben fu wodi yeruno gomnanti Niger wonno sodira mbayeri e gauri chaadani sonni dum nimbe ko yirnda meden jide sodira non dabina o e lamdan yaade to bibbe wuro kawarbe gam ni lamdan dam dabbaaji no godi murade mudum far hore hudo to non non dabina on do sode e soni rede e ko yirnda
do acheter et de vendre à prix modéré
farfi ko darto jimi e bami ko wete rege kanyandu latake hon hunno endan ko mawna sane duniyaru fa itanama nyalande go lewru jiye hitade fugam batti wadnede batu majjum rege odu hun non ko lati ko fudda wadama do jim e bami fa dum timmini duniyaru fu latake du konna himbe ko yidi sanne sanne dum latake finata wobbe du kondan yerno adamu yakuba njimowo ngadowo jimi exitodo jimi rege kany won ko haldo enda hala majjum o wi jimi kewdi ko wonno yime dum fu le rege o endan tindinoje no endan kany e ande adamu yakuba mbitedo black miller nan ko halani musa hasan do fi o enda
moi j'ai toujours dit autant que vivre
wakati fu mi witana no jonde duniyaru wontiri non golla rege tokirta gam rege hunde duniya non ko dowtata arto fi gurnda bibbe adama do e jidandu duniyaru no yidi rege nimbe no jaman bittido no jidi jimi rege alla e andal ko ketta e mun e jimi no bob marle di o yimata dimo hala filla ko nuji yo fugal nimbe mawbe e do hakkeji bibbe adama do nimbe no gollira e majji dum sendire dum amma hadai handen yimobe jimi rege no tokkiti yimude gan jingande hakkeji bibbe adamaabe rege no heddi todi e darja fa hande jonkai hano moy yiditum e gollido emun kan hani jamede
kili consomme et pourquoi il consomme
en garini e yewtere meden pindon studio kalango hande haltana hala kure ko wonno tufe ga hisen himbe nyaw coronavirus ko lati fuddam e leydi Niger no ga jene leur mas dubinade e no ga e go'o dum du kondan ni do ballaga faware jondu kondan leydi Chine ko neldi kure kewde wardo enda kany e faande du kondan ni hono ko vax kan wonno druidobe e coronavirus ka en du kondan neldi kure godde dum du do inde OMS non ni fedele duniya hawjide fille cialal do Niger du kondan ni ko watta himbe ujunaay kem tata chapan joyo e joyo kay ngon ko hebi tufa kura be tengal AstraZeneca nene ne ka dum waddi ko fa hande ni AstraZeneca o du kondan halamu halama e do réseau ji wi ede ke hon himbe Europe yarraaki e gonden tufe do na ko nandi e mudum ko hen no fufa ke men paame Olivier Asokba vi o yewtidi e neddo gondo inde faware jondi OMS e leydi men Niger do mbite docteur Anya Blanche Philomena Melanga nani ko haldo majju
o moment o
ko leede duniyaru no tefa heba safare den gam wakkati jigon leydi ngodudi bawde tan safare den tawete min tigili sigila ko min joddini ko wawta hokki leydi de gala bawde do be nawtoro kural gal fedde leede duniyaru fodi aadi hokkugo leydi grand tan gollirde leydi India to safareji watte han kural AstraZeneca wadde dum gollirde no gadore duudal safareji imin golliditta der sigila kokkol himbe safare del leede duniyaru gere kural AstraZeneca fu wada kana Grand Britain company mo Serum Institute of India kure gadaden no der kure gaddade leede Niger e kerol leede e gala bawde fu hano el leede Afrique on fuhe leede duniya
en Afrique mais qui sont partout dans le monde
dum woni denne kural gongal no tufe der Afrique ngal kambe tufetede togomde en fu gotum
ce vaccin a reçu
kural no gal fedde leede duniyaru hawjini e fille cellal yardori e maggal yidi goto on donino kural AstraZeneca no woni no gollide de leede duniyaru fu nonno no leede duniyaru yardori ko vax do fi labe cellal himbe denne watta ko kural wadde ko hebata ko no kujo go gande ewa ma hun non ko wawta torri je hobe jahangal hun non ko leede fu andani emu denis arama no wodi moddinol
no wadi ça va très vite être corrigé
neddo no wawi artorade sinopharm sakitoro astrazeneca
non le mélange ne peut se faire quand
kulal mun watta kena hano kulle gattaade der mun no nandi hano jom misali hano paracetamol eni vakin ko denis no kula lumako to dum wadete no sedi denne dum wawta hawtede nani kure gon ko gadol majji no nandi dum fu no wawi hawrodire amma watta ko kure de gadol majji nanda hawrodire dey yewtinaki no don wade sedda sedda idun don heba ande kese dow no kure e wonno wadire
découvertes qui sont faites et qui nous sont
do dum ko habrume fulfultiri hande en sembi assalamu alaikum balante jamwali